ça fait peur on the beat.
I'm ready. Naye kati ebigambo bifuuse ebigambo, ebigambo lubeera lugambo, ebigambo bifuuse ebigambo, ebigambo lubeera lugambo. Nakusaba buli kimera wakkiriza, nakusaba omukwano era wakkiriza, nakusaba obufumbo era wakkiriza. Mukwano weewala olugambo.
Kabogere ebikana bitya, I'm ready. Kabogere ebiyita bitya, I'm ready. Kabogere ebisimatuka, I'm ready. I'm ready, I'm ready, so ready, you're ready. Kabogere ebikana bitya, I'm ready. Kabogere ebiyita bitya, I'm ready. Kabogere ebisimatuka, I'm ready. I'm ready, I'm ready, so ready, you're ready.
My beautiful diva, my sweet kapera. Zekwagala yensonga lwachi kuita dia. My beautiful lover, zekwagala na mutima sosi kati matima. Iwa kukwagala mukwano forever never. Abibi gambo vale kabo vale nesara. Bakala pecha wabo vase kenkira. Awo vase kenkira. Kukula vanga meire nena vahitako. Abine na kizanga vogeri vita nyuma. Babifula batumanya teba tukenika. Songa teba manyi jetu avamu yadala.
I'm ready. Tofa kwebyo bibogera, tofa kwebyo bibakola kuba kimu kupambana. Eno simadala lulibalumu gwe nofuna. Lulibalumu gwe nofuna. Muta ito kubafu wachimu kubambana. Enesi madala lulibalu mugwe nofuna Lulibalu mugwe nofuna. Evi gambo bideta nantalu. Evi gambo bitemesa nambali. Evi gambo bize mabiga. Evi gambo eya. Evi gambo bideta nantalu. Evi gambo bitemesa nambali. Evi gambo bize mabiga. Evi gambo eya.
I'm ready.
So ready, you're ready.